hariaki wai to mo kite kite i ngā titi wai. I hariaki wai to mo.
Wai tomo.
Kaore.